funa wafana na kujala nifisi ngushat na mtlanje usungu lwetu sitanwa samie mtuza wamie love you wamie pendo wewa sitanwa samie mtuza wamie love you wamie.
Piki, piki.